hey. Happy birthday, our lovely dad. Bwana Rogers Kalama. Kapi body. Mutini hadoki ni raha. Mana ukalama. Anakufoyera meshamato.
Umepabazuka vyema. Mimi mtoto wako muskalama. Nakuombea maisha mema. Dadi kulira zulu. Anao kazungu nguma. Shauri Johnny Kazo. Unakuvoyera. Awe Johnny, awe furaha. Halima na furaha. Awe kahindi. Mameo anaraha. Anabamba na gu. Kulira zulu. Kachena nuguzo. Mosini unakufoyera ye. Mato mato. Kulira zulu. Daddy. Kulira zulu. Kulira zulu. Daddy. Kulira zulu. Unakufoyera. Mato mato. Kulira zulu. Unakufoyera. Mato mato. Kulira zulu. Happy birthday, happy birthday, happy birthday,
happy birthday, our daddy,
happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.
Mimi mtoto wako Amos Kalama. Nimeona heri nikutakie maisha mema babangu. Nakupenda. I love you my dad. Blow up 1000 candles. Twende sasa.
Umepabazuka vyema. Mimi mtoto wako Amos Kalama. Nakuombea maisha mema. Dadi kulira zulu. Anao kazungu nguma. Shauri Johnny Kazo. Unakuvoyera. Awe Johnny, awe furaha. Halima na furaha. Awe kahindi. Mameyo anaraha. Anabamba na gu. Kulira zulu. Johnson gona dama. Kachena nuguzo. Mosini unakuvoyera ye. Mato mato. Kulira zulu. Daddy. Kulira zulu. Kulira zulu. Kulira zulu. Unakuvoyera mato mato. Kulira zulu. Unakuvoyera mato mato. Kulira zulu.
Happy birthday our daddy.
Happy birthday.
Twakuombea maisha mema.
Happy birthday.
Tangu utoto wetu umetulea vyema.
Happy birthday. Happy birthday.
Tangu
birthday.
Kumbarika kwa maisha yetu.
Happy birthday.
Happy birthday our daddy.
Happy birthday.
Twakuombea maisha mema.
Happy birthday.
Tangu utoto wetu umetulea vyema.
Happy birthday.
Kumbarika kwa maisha yetu.
Happy birthday.